Zaburi ijana na mirongo ine n'icyenda. Haleluya, muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, muririmbire ishimwe ryo mu iteraniro ry'abakunzi be. Ubwoko bw'Abisirayeli bunezererwa umuremyi wabwo, abana b'Isiyoni bishimira umwami wabo. Bashimisha izina rye imbyino, bamuririmbishiriza ishimwe, batambira ishako, batengerera inanga. Kuko Uwiteka anezererwa abantu be, azarimbishisha abanyamubabaro agakiza. Abakunzi be bishimira icyubahiro abahaye, baririmbishwe n'ibyishimo. Baririmbire ku mariri yabo, ishimwe ryo gusingiza Imana ribe mu mihogo yabo, n'inkota ibe mu ntoki zabo yo guhoresha amahanga no guhanisha amoko ibihano, bakabohesha abami bayo iminyururu n'abanyacyubahiro bayo imihama, kugira ngo babasohozeho iteka ryanditswe, icyo ni icyubahiro cy'abakunzi be bose. Haleluya.